monster.
Wali gani mpenzi? Hello. Kumaliza siku siwezi bila we bado, bado. Mana kwako injini na poza, tani stressi ni bala. Nimetuma bugu mbili ya poda, stay cute mawali. Nataka ni kupele, tufanane. Hawa kuwezi hata wakiponda wasiku changanye. There's a feeling in my heart, and I know ajili yako na mama ya, na kama ni makosa maybe, moyo wangu bahari utatupilia mbali. Ngumu kushindana na hisia, siwezi control. Kupenda ni mara moja mpenzi, mana moyo wezi penda wengi. Hakuna mali, I couldn't take you cause I deserve to near. There's a feeling in my heart, and I know that is love. That's why I run to you.
Monster.